DX on the beat.
Uganda, oyita mu mbeere mbi, tolina kyakulya wadde n'essuubi, emirimu gyabula, sente toziraba, emikwano gyadduka, n'abekika tebakufaako, mukya kitoyala, abasumba tebakulabawo. Naye nzize n'ekisinga byonna.
Sirina zaabu, sirina feza, naye nina ekisinga byonna. Sirina sente, sirina, naye nina ekisinga byonna.
Gwatalina sente yagaba obugagga obutalina buyinika, talina magezi y'ensibuko y'okumanya. Gw'atalina muzadde ye taata w'abamulekwa, era tayinza kulekerera. Atalina mwana azaaza n'abagumba, gw'alina ekirwadde emige gyamukubwa gye gituwonya. Gwalina ebibye bingi, omusaayi gwegwe gututukuza. Jangu, jangu eno gyali otukuzibwe.
Sirina zaabu, sirina feza, naye nina ekisinga byonna. Sirina sente, sirina, naye nina ekisinga byonna.
Kusabira omulwadde owonyezebwe mu linnya lya Yesu. Nkusabira omwavu ogagawale mu linnya lya Yesu. Nkusabira omwonoonyi weenenye mu linnya lya Yesu. Nkusabira omunakuwavu osanyuke mu linnya lya Yesu. Nkusabira talina mwana omufune mu linnya lya Yesu. Nkusabira talina mubezi omufune mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, obifune bye weetaaga byonna.
Sirina zaabu, sirina feza, naye nina ekisinga byonna. Sirina sente, sirina, naye nina ekisinga byonna. Sirina zaabu, sirina feza, naye nina ekisinga byonna. Sirina sente,
Yesu Kristo.
Sirina, naye nina ekisinga byonna.
Ekyo ye Yesu Kristo.